Tabia ku taxawnaa atiku taalay toos soo socod